Unajua kuiga ni vibaya ila ukatazwe kujaribu tuzima dawa 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 tatizo kutibu twende sawa 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 taratibu ingawa lazima kusema kakimya pia ni jibu sawa respect it all rule number 1 japo chuki zao wanaweka kwenye utani sasa unataka ufunike harufu haiwezekani uone ujinga kama kazi za nje kupigia ndani horizon my face since a case rest usitest usipige kibesi kwa sauti sex I'm the best and I'm living life stress free so you can tell me now Nothing like my brother Kanye West You a new liar Focus in your business Move higher Bamba bongo kazi mzee na full higher Bo rudi chini brother Hana bei ya juu mbaya Kwa education is killer So Azizi keep liar Four Mindo mtu kwanza kukuleta tizi chali yangu Na uka survive kwa doo zangu Maju taitama utatuma usipo jituma Unataka usikilizwe Story zenyewe huna Mbu akikuzoea na kufata adi msikitini Mtu akikuzoea na kufata ndotoni usingizini Na unadisi ya mapiano Mempo utajiri ya sake mze consistency is the key Kwenye kutafta mkate Siakuna mwafaka kwa hiyo matata yapo Imanishi umekua kwa kumuita kaka baba ako Una shukrani potea kwenu wakubwa wapo Si tumekulea tumekufanya umefanya Fika hapo na game ya Kenya kama msitu tu kiona kwa mbali unaona miti pamoja ndo mlivo celebrate ila ukisogea karibu hali sio shwari hakuna umoja kila kitu kipo separate I know you love then you hate then you love again I'm back again boy I stay back in the dark pen I cut hasa so kwamba tukupendi ila tutaki mazoea wewe so jiwe ni fake kasimu za China au Korea sawa vibano na nyenye ndo anajua mguu sawa lost danganyo na vyuma hii ni natural power yani asali wewe shubiri kisa umeniambia ngoja sina haja Kusubiri kama 20 njia moja Zinaeza fanya majabu kipofu wadaka unanoma Mmefika hapa kwa tabu Jazz na kona kona Wape wenzako jawabu Kama umesha nisoma na wezi shiba penati sababu mekuna kona Na utajua maskini akili nguvu bebea kokoto Kipima rap ya bongo ndo utajua suwa kitoto So kitaka kuhakiki miki boko namba moko We jaribu tu kunchimba biti Utasikia voko Kama umemshindwa ukopizo Kuna tafta matatizo for shizo manizo So kubwa jinga Hater for no reason If you hali gani saa hii Hia inatusi lene tusi neza fata bada hii Sio ni sababu ya kulemba korasi Mistari ya nyakili na inakanya mpaka basi Sio ni sababu ya kulemba korasi Story inafunza na inakanya mpaka basi Sio ni sababu ya kulemba korasi
Tutelewana tu, tutelewana tu
Sio ni sababu ya kulemba korasi
Heban
Wizo you know that he did
I know you know me well
Na changamisha game ya bongo imelala Uwa nataka iamke iende wabi We acha ilale usiku wa manane Kama uwa una usingizi kesha Acha watu walale
Ya 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 ya
respect the all fake
yani kumshinda King Zizi
look at you
kwenda
kwanza ukiona hujazielewa hizo ngoma mpya ujue azipuse
okay
lakini tunashukuru kwa sababu umezisikiliza mambo ya streams ya streams of Dora